The 276 Chibok girls were abducted on April the 14th of 2014, and 57 of them escaped within the first week of abduction. 219 were still in abduction until 3 months ago.
Laba boqol iyo toddobaatan iyo lix gabdhood oo ka soo jeeda deegaanka Chibok ayaa la abduubay 14-kii Abriil sanadkii 2014. Ilaa iyo 57 ka mid ah gabdhahaasi ayaa baxsaday intii uu socday qafaalka. Muddo iminka laga jooga 3 bil ayaa waxaa soo baxsatay Aamino oo ka mid ahayd 219 gabdhood oo weli ay gacanta ku hayeen kooxda afduubtay ee Boko Haram. Hadda waxaa naga maqan 218 gabdhood. Aamina oo la soo baxsatay gabar yar oo 4 bilood jir ah oo ay dhashay intii ay ku jirtay gacanta afduubayaasha ayaa noo sheegtay macluumaad muhiim ah oo aan wax badan uga ogaanay xaaladda gabdhahan maqan. Laakiin haddii aan nahay ururka Bring Back Our Girls, dib noogu soo celiya gabdhaheenna, weli waxaan wadnaa ololaheenna. Waxaan maalin walbo ka ololaynaa magaalada Abuja, halka aan toddobaadkiiba mar aan ka ololayno magaalada Lagos.
Waa gartay. Ilaahi imika maxay dowladda Nigeria ka qabatay soo badbaadinta gabdhaha Chibok?
There's been several efforts like negotiating, which has failed severally. There's been effort like engaging international partners like the United States and other countries to see what kind of help.
Waxaa jira dadaallo badan oo socda, sida dadaallo dhinaca wada hadallada oo marmar kala duwan lagu guul dareystay. Dadaallo ah in arrinta lala kaashado saaxiibo caalami ah sida Mareykanka iyo dalal kale si aan u aragno bal waxa ay naga caawin karaan, gaar ahaan dhinacyada sirdoonka iyo farsamada. Laakiin nasiib darro, dhammaan isku dayadaasi waxba kama soo naasacadaan. Waxaa jira arrin marar badan laga dhawaajiyey tan iyo markii uu talada waddanka qabtay madaxweyne Buhari, taasoo ah in haddii la isku dayay in xoog lagu soo badbaadiyey gabdhaha ay taasi keeni karto khasaaro nafeed oo soo gaara gabdhahan, sababtoo ah waxaa laga yaabaa in maleeshiyaadka ay toogtaan ama in ay gabaad ka dhigtaan. Marka waxaan ogahay in ay socdaan isku dayo dhinaca wada xaajoodka ah iyo howlgallo military oo uu wado maamulka Maxamedu Buhari, taasoo runtii aan ku ammaanayno dowladda.
Sannado badan kama aysan soo wareegan markii ay dhagaha caalamka maqleen soo afbixitaankii kooxda Boko Haram. Marka ma inoo sheegi kartaa sababaha ku kalifay in maleeshiyadan ay hubka qaadato?
Boko Haram has been on in Nigeria for over 7 years. I've been to the northeast severally. My project is focused on the northeast.
Boko Haram waxa ay ka jirtaa Nigeria muddo ilaa 7 sano ah. Aniga ahaan gobolka Waqooyi Bari waxaan tagay marar kala duwan, sababtoo ah mashruucayga ayaa waxa uu xoogga saaraya sababaha kalifay inay Waqooyi Bari ka soo baxaan kooxdan iyo wixii la mid ah, iyo inaan xaqiijiyo qasaaraha ay geystaan. Sidaas daraaddeed, marka aad tagto gobolkaasi waxaad arkaysaa marnaansho dhinaca dowladda ah, bal imow Abuja waxaad arkaysaa sida xoogga leh ee ay dowladdu u joogto. Waxaad arkaysaa wadooyin qurqurxan, wadooyin nadiifa, wadooyin ifaya, isbitaallo, iskuullo. Laakiin deegaanada Waqooyi Bari kuma arkaysid waxaas oo dhan. Taasina waxaa mas-uuliyadeeda qaadaya dowladda dhexe iyo tan hoosada. Waxaa kale oo ka jira deegaanadaasi shaqo la'aan baahsan, taasoo sababtay inay Boko Haram ka faa'iidaysato dhalinyarada oo ay u adeegsato dagaalada. Waxaan u malaynayaa arrintan labaad ee saaciday soo ifbixitaanka Boko Haram inay tahay dhibaatooyinka dhinaca waxbarashada. Nigeria waa dalka ugu badan ee ay ku nool yihiin caruurta aan iskuulada dhigan iyo dadka aan waxbaran marka loo eego caalamka. Arrimahaas oo dhanna waxay ka yimaadeen guuldarrada dowladda.
Buki, adigu waxaad tahay qof u dhaqdhaqaaqda dhalinyarada Nigeria. Waxaan ognahay in inta badan dadka ay adeegsato kooxda Boko Haram inay yihiin dhalinyaro. Marka ma kula tahay in dowladda iyo kooxaha bulshada rayidka ah oo aad ka mid tahay in aad ku qanci kartaan dhalinyaradan inay hub ka dhigaan kuna biiraan militariga?
I don't think we can convince them now. The ideology that drives Boko Haram is different from the values and the principles that drive the Nigerian military.
Waxay ila tahay inaanan hadda ku qanci karin arrintaas, sababtoo ah mabaadiida dhaqaajisa Boko Haram iyo qiyamka iyo xeerarka dhaqaajiya militariga Nigeria ayaa kala duwan. Sidaa daraaddeed, inaan weydiisanay inay hub ka dhigaan kuna soo biiraan militariga waxay ila tahay arrin aan wanaagsanayn. Si kastaba ha ahaatee, xalku wuxuu yahay in tillaabo militari laga qaado kooxaha diidan inay iskood ay hubka u dhigaan. Laakiin arrinta ugu muhiimsan ayaa ah in dhalinyarada loo sameeyo barnaamij wacyigelin ah oo maskaxdooda dib loogu bedelayo, taas oo sababi karta inay hubka dhigaan. Waxa kale oo aan halka u arkaa in dowladda ay dib u eegto gobolka Waqooyi Bari, waa in ay dhistaa kaabayaasha dhaqaalaha, waa in ay wax bartaa oo ay shaqooyin u abuurtaa, kadib waxaa joogsanaya qulqulka Boko Haram.
Develop that region, put infrastructure in place, let them be educated and provide jobs, then we would stop the influx of Boko Haram.